Ekibiina ekigatta amatendekero agabasawo ag'obwannannyini, Uganda Private Health Training Institutions Association, kitandise okusaba gavumenti eteekewo enteekateeka egatta ebigezo byonna ebirina okukolwa mu mwaka eri abasoma obusawo kisobozese okendeza kasitaako ebigezo akajja eri abaana bano n'amatendekero gye basomera. Wansi w'enteekateeka ya Uganda Health Professions Assessment Board, abayizi balina okusoma ne bakola ebigezo bya mirundi ebiri mu mwaka, okuli ebikolwa mu mwezi ogw'omukaaga guno ne bikolwa mu ntenvu December ku nkomero y'omwaka. Ssentebe wa Uganda Private Health Training Institutions Association, Abala Mundu Joseph, ategeezezza nti ebigezo bino bisaanye okukola omulundi gumu omwaka kisobozesa abaana abasoma okufuna obudde obugezesamu ebyo bye basomye babikwakire ddala era babiyige. Abala ategeezezza nti baagaana ensimbi ezeetaagisa abaana okuwandiisibwa okukola ebigezo bino zikendeereko kubanga mu Uganda bya bbeeyi okusinga bwe kiri mawanga amalala gonna. Babadde mu lukuŋŋaana lwabwe olw'omwaka 2026 wansi w'omulamwa ogw'okwongera okunyweza n'okukuuma omutindo gw'okutendekebwa wakati mu kuwa ekitiibwa etteeka erya TVET Act. Ssaabawandiisi w'ekibiina kino Andrew Mugisa bino yabitadde mu Luganda.
So ba members babadde bagamba nti batunulemu oba ekigezo bakituula omulundi gumu once an academic year bwe baba batuula n'ekirala ba concentrating ku kye bayita skills hands on basome bayige eyo mu world round ze bakola mu kifo ky'okutunulira exam. N'abamu babadde bagamba nti oluusi bandikoze internal examination ziba zikola bitya babatunulira nnyo nga kye bakola eyo mu field eyo mu wards engeri gye bakwatamu abalwadde ekyo bakitunuulira nnyo okusinga omuyizi okutunuulira ku kigezo at the end of the semester kibawa obudde basobole okusoma buli kadde kubanga ebiseera ebisinga bali mu malwaliro.
Kakati kamishona wa ministry okola ku nsonga ez'ebyenjigiriza atwala amatendekero ag'ebyobulamu Hajat Safina Museni ategeereza nti minisita enera kuddamu okwetunulira ensonga okusaba kw'abaana ekwetegereze basalewo ekyokuzaako wansi w'etteeka erya TVET Act.
Naye twenty program nabo baleeseemu ebibasoomooza nga bakola emirimu gyabwe ebirala bikwatagana kalikyulamu ebirala bikwatagana ku bisaanyizo abaana bye bayingiza bye balina okubeera nabyo byonna ebyo tubizeemu ne tutegeragana ebya eri organization ekwatagana n'ebibuuzo tujja kubatwalira tubabuulire tulabe engeri gye tunaba gye tunaisolovingamu.